ayadoo maanta uu si rasmi ah guud ahaan dalkani Kenya uu uga bilowday imtixaanka shahaadiga ah fasalka 8-aad ee KCPE iyo midka fasalka 6-aad ee KPSEA, ayaa waxaa konteenarka warqadaha imtixaanka Mandera furay gudoomiyaha ammaanka ismaamulka Mandera Amos Mariba, kaasi oo warqadaha imtixaanka u qaybiyey guud ahaan dugsiyada ismaamulka. Amos Mariba, gudoomiyaha ammaanka Mandera, ayaa sheegay in deegaanada qaar ee ismaamulka ay wadooyinka gooyeen biyaha roobka, isla markaana ay dowladda u diyaarisay qorshe warqadaha imtixaanka lagu gaarsiinayo deegaanada fogfog si dhammaan ardayda ay u qaataan imtixaanka.
We know we have challenges in some centers because of flooding and the destruction of our roads. But the government has made appropriate arrangements to ensure that every candidate sits in this exam.
Gudoomiyaha ammaanka ayaa dhanka kale sheegay in ardayda qaadanaysa imtixaanka KCPE guud ahaan ismaamulka ay gaarayaan 7,448 arday, kuwaasi oo imtixaanka ku sameyn doono 220 xarumood.
This year we have quite a number of centers for KCP. We have a total of 183 centers in public schools. We also have 37 in private schools. KPSEA, we have 130. In terms of the candidates for KCP, we have 7,448 in public schools. Yeah, so all these will be covered. And after this, we shall also continue with the KCSE. And we want to wish you all the best. God bless you. We are here to assist you. Security officers will be there.
Dhanka kale, dugsiga hoose dhexe ee Cumar Faaruq ee magaalada Mandera ayaa waxaa saameeyay fatahaadda wabiga Dawa, waxaana fasalladii loo diyaariyey ardayda buux dhaafiyey biyaha fatahaadda ee ka imaaday wabiga, sida uu ku waramayo Macalin Cabdiraxmaan oo ah maamulaha iskuulka Cumar Faaruq.
Meeshan aan taagannahay waa Mandera Islamic Center, khaasatan madrasada Cumar Faaruq iyo akaademiyada Cumar Faaruq. Saad u jeedaan, madrasadii waxaa qabsaday biyo, biyahaas oo kasoo fatahay wabigii Dawa. Dabcan labadan beri dhulka roob ayaa aad u da'ayay, laakiin xalay iidoonba waxba laga warqabin. Unba salaadii markii lasoo kacay waa la arkay dhulkii oon biyo qabsadeen. Madrasadii badideedii qaybteeda ugu badan, kalaasahaas xagga aad u jeedaan iyo dhinacaas kale aad u jeedaan, waa musqulihii. Kuwan gadaashooduna waa dugsigii oo ilmaha agoonta ay ku akhrisanayeen. Marka waxaa qasab noqotay kalaasihii markii hore imtixaanka loogu talagalay in laga soo guuro dhinacan kaleeto, loo soo guuro sida hadda aad arki haysaan. Ilmihii marka desiskii ay la xarbin hayaan oo nidaamkii maalintii jimcadii la dejiyey dhan la bedelo, biyaha hadduma naftigaada horey u soo socdaan. Meeshaan aan taagannahay waa soo socdaan, horey u soo socdaan. Meelay soo gaari doonaan Allahu aclam. Ardayda maanta meeshan imtixaan ku sameynaysa waa laba galaas, class 8 oo kaliba systemkii KCPE sameynayaan oo laba galaas ah, iyo grade 6 oo iyokuna saas oo kale CBC oo laba galaas ah ayaa maanta imtixaanka meesha ay ku sameynayaan. Kalaasihii hore waa laga soo raray, kalaasihii cusub oo dhinacan kale ayaa loo soo raray. Marka saasa jirta.
Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.